tebani da muke mioyo mwanyino murungi zuno na zeda eri yaba kungubaga wensanukula anti ntero kuvamu zolusebyo kya luno nalese bibya byakwezigula mampulire nnaku abawala mumbe mudde mukube n'erivansi tudde mabega ekkubo twalireko omwali ebyobugaga kati nsaba mbavuge mbajja wazibu muwala tonga yakubanzize kutasa mpulire ennaku gwe bw'oba ogerebwa alina n'ezaabu bweteyomuwendo katonda gye yakuwotaza abalala laba ne bw'ogifuula mwatu omutalinsa n'osena n'ejjali bw'osiimu abaguzi mubenze ecupa ya bbiya ndabaata n'abasumbuwa tujja kuwonya enkonga ebyenyeza akabaati naye bw'onoosiba muterengo olwebalama be bano b'osanga matwaga weddenembe beeyitira n'abajimba enkyekubire buli amugambyeko mange n'agoberera buli omu azanyira ku ggwe nga kitalo ng'ate n'abakwagadde tebyakuwa kitiibwa oba ogoba byakufuna byonna mpaawo eyemaasamaasa atyani akuwa dinaali ojja kufuuka mbooza omy omwenge ate nga anaakwagadde oluusi obutakuddira kuba oba wanjawulo singa osusa gw'atagumirako omunda bamunja kukkusa yakuva mu mbeera nyombe buyombi abayiwayiwa sabwera mwe musogola ne katonda eyabatonda abeewuunya abantu beeyabeere enkyanaabwe ky'obugagga kati ffe tukirinyirira kyonna ebitaka alinga yaddira sente nnyingi nazowente kati tuwa enjabugagga obwentuuyo omuntu eyalitudde waali omwami n'alowooza bangi bannyululako oba omugaya abakazinda bye baanyi nnyo nnyo baanunudde baye mu kifo ky'okukolako entuuyo ng'omukyala beera mwabawoza ndi bulungi nneekolera nga bakusimbye naye maama t'omujyamu mwabalala ekibalemesa si kirala entandika y'omukwano n'oyo gw'oyagadde oline wakwana ng'asaagirira naye omuwa ettuya zaabu omwami n'asumulula bwe muleeta n'abasajja okwemalira ze kyenva nkugira owanga nsiimye ne muzaddiza bw'omubuuza kyafunye mu bbeera miramuka kasunda okukamala buli omu amugasa n'anoonya okusunga bambi n'atamwawula bakyala kimpadde mubeekuumenga be batubbira saabu ate nkya n'ageyaggwe akuyita muwala jangu tunywemu olukookya ecupa ya bbiya omukyala noola nnama tenjiyita nakwana mbyeyejjoogo kyenva nkwekkaanya mu byonna nga sinneebuga bangi nnya beefuula ab'ekitalo n'anoonya entwere maama n'akwebera mwe muli n'abasuubiza ebyanjwanjwa tinja kuguulira bbenzi seekaasula n'enjala ng'atokota ebigambo byengalusanvu olwo kyagoba kufuna nte nkya gyagwanike ofuuse wa bonna buli omu akunyumya buli akugambako toyisaye ng'olabye n'ekisa kwekufuba okulaba ng'osengejja ekyobugagga ky'okikwasa takinyige ate okikwasa omulwojja oganja lw'ofuna n'ekitiibwa kw'oyo gw'oyagadde saagala munnanga ofuuke kayoola okwagala abangi kibi nnyo kikufiiriza kwekomya okugondera buli omu akwana abasinga obungi ekiwuuka kibalidde okuumeza buwookafuuka akalira olyoka ofuna ebirungi by'osuubira mwababadde b'emansa mwennambasaba tufune kalantiini ekuume ky'obugagga tusooke twese tudaasa abaguzi ebbeeyi bw'eriba erinnya endidda n'embawo ennamula